Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika hapo hapo katika
kila neno.
Kila, sema kila.
Kila.
Sema tena kila.
Kila.
Take a pause, my sister, pray again.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
I understand the age has gone, my sister. I understand. You are 34 now. Please pray.
Yes.
Because you can record the 10 miserable years that you wished you would never enter than the 34 years ambazo ulikuwa single. Na kuna hii kasumba. Naomba, juzi I had a certain case, maybe that sitter is here, I'm just using as an example, without mentioning the name or whatever. Alinitumia message, akasema, Pastor, kwenye kipindi kichote cha Kwaresma, I was praying. It's a true story. Alinitumia message. Just for the respect of people's privacy, I will not say. Kipindi cha Kwaresma, nimefunga, nikimuomba Mungu, anionyeshe mahusiano nilionayo kama ni ya kweli au la. Please, if you are not ready for the answer, don't pray that kind of prayer. Just get your gagulo, live with it. Now she prayed. After praying, she dreamt a dream of a snake. A snake appeared. They were with a boyfriend somewhere. And the snake appeared in the mist. Alafu nyoka lipotokea, ghafla. Yule jamaa akakimbia, akiogopa nyoka. Alafu yeye akabaki. Mtu wa Mungu, kabla hujasoma kitabu cha Fahamu Ulimwengu Wako wa Ndoto, naomba unipe jibu. Mungu amemjibu yule dada hajamjibu?
Amejibu.
Believe me, she never stopped dating. I never interpreted the dream. She did it herself. And then asema hivi, after a few days, I used to go in the house of the guy, of which I also wondered. You are not married, your mother does not know that you are dating, but you... Okay. Wengine na mabegi yenu yako huko. Una upande wako wa kabati kabisa. Umepeleka na nguo zako. Dada, umejiamisha. Hallelujah. Tumishi wa Bwana. Ndio maana ukiacha unakuaga kama chizi, yani unazimia peke yako kuguru. Unaamka kuguru. Unaamka. Wadi ajabu. Mgeukie na nakwambia, don't be desperate, you are losing your value. You see, let me tell you the truth. Ni wanaume majasiri pekee ndio wanaweza kunisikiliza mimi.
Yes.
Every coward woman, I mean every coward man, is very hard to listen to me. Only strong men who can face reality can listen to me. So if you see men in this ministry,
yes,
just know these are real men.
Amen.
Why? Because to tell you the truth, nyinyi wenyewe mnaona hata kwenye mitandao ya kijamii, a lot of people hate me out there because I tell you the truth.
Yes.
Should I lie to you so that they can love me?
No.
They don't give me nothing. Let them hate whatever they want to hate. I'm here. If they are really men, let them come and face me.
Yes.
Hang on and face me. You are a real man. Don't beat around the bush. Face me as a man. And let's talk. If you don't want to talk, let's, you know. Real men face one another, eh? Real men don't beat around the bush. Real men talk, bana, hii umezingua, hii umezingua, hii umezingua, ah, mwanangu hii kwa hii nimezingua, I'm sorry, sitarudia tena, ah, hii, ah, okay, hii naendelea, hii, poa, poa, poa. Tumemalizana, tumemalizana, sisi ni wanaume, wanaume ana ngonjera. Mwanaume ana nyinyi?
Ngonjera.
Men cut it on the throat. Mwanangu umenizingua, sijapenda ulivyofanya. Msizunguke, zunguke, mwanaume anaanza kutiatia umbea, nini, ah, mwanaume, mwanaume, afanye hivyo. I'm really worried of the generation of men that we are harboring now. Dangerous. Dangerous. Yani mwanaume anafuatilia mambo mwanaume mwenzie utafikia nani? Yani kabisa mwanaume anamiliki kipindi cha udaku. Eesh, Jesus. We are in trouble. We are in a real things that were used to be done. Anyway, so pray. Pray, my friend. Pray. You know why you should pray? You know why you should pray?
Yes.
Do you know why you should pray? I'm talking to sisters here. Do you know why you should pray?
Yes.
Because you are very beautiful. Because you are very beautiful, a man will use any force to get you. So pray. My brother, do you know why you should pray?
Yes.
Do you know why you should pray?
Yes.
You are handsome and you have money.
Yes.
So you need to pray.
Yes.
I mean it. Guys, I mean it.
Amen.
Only those who have matured will understand what I'm saying.
Amen.
Niwaambie hapa, ushauri wowote. Hello? Ninao ndugu zangu waliozaa hapa. It doesn't matter huko kwenye ndoa au huko kwenye ndoa, but una mtoto, nyosha mkono juu. Any advice that you would wish umwambie mtoto wako? Anza kujiambia mwenye. Because surely, kuna makosa ambayo umeapitia wewe saizi. You wish mtoto wako hakika siapitie kamwe. Anza kujiambia mwenye. Start with yourself. Advise yourself with the advice that you wanted to give your daughter. Advise yourself. Because your mother didn't give herself that advice. I would advise my sons, son, pray. Pray not because you are in danger. No, pray because you are handsome and you have money. Pray. Because every eye out there, hamna mtu anatafuta mzigo. Kila mtu anatafuta solution ya maisha yake. So I want to be married with a solution. Huyo dada hana kosa anayesema hivi kwamba I want to be married with a solution. Hana kosa. So anakuja yeye anatafuta nini? Solution. Whether umempenda au hujampenda, she will use any force to get you. They will investigate what is your real test, bro. And they will get it to you. And then when they get it to you, unakuja kushtuka baadaye. You entered in a place where you didn't plan. Now, kwenye maisha yako, una watoto ambao hujawaza kuwa nao. Now you have another budget somewhere. You are under pressure now. Na ukuta sasa shughuli zenyewe za mjini hizi hazina simile. Kwisha. Your whole life, everybody who trusted you with for the future is gone. Pray.
Amen.
Yesu alisema kwa namna mbili. Ombeni msije mkaingia majaribuni.
Yes.
So prayers takes out of temptations. Kwa hiyo hata kama kuna jaribu la kimahusiano, la maisha, la nini, when we pray, when we devote ourselves into prayer. Na unapaswa pastor pray tunaomba nini? Don't pray when there is a need. Pray even when there is no need to pray. Just pray, Father, in the name of Jesus, secure my life. Protect me. If we, without you, I will not go anywhere. Please, God, I need your hand. Oh, I need your hand. Father, protect me. I am too weak in this area. God, when I see men with a larger chest, I am vrugwad. Father, please. Pray, brother, because you have dreams and vision. If you marry wrong, no dream will matter.
Yes.
No dream will matter. And trust me. Trust me. Doesn't matter. You see, I was considering, I was discussing with somebody about young man that I know he has very powerful vision, plans for business, wonderful. He's very handsome, very cool boy, and he has a lot of dreams. But him being that, it exposed him to a lot of girls. Now, kwa sababu ina mwexpose kwa wasichana wengi, anavurugwa. And then he comes to me every time to ask for prayer and advice on how to make his company work. It can't work. It can't, because you have divided his concentration. You have divided concentration. Divided concentration cannot produce anything. Too divided. You are here, you are there. Your mind can't focus. Your energy and strength is tawanywadi. You are scattered. You are everywhere. No strength, bro. Proverbs 31. Proverbs 31.
Yes.
I'll jump verses and I'll read the verses that I want. Okay. Let's go verse 1.
Maneno ya mfalme Lemueli mausia aliofundishwa na mama yake. Mm. Ninini mwanangu? Tena ninini mwana wa tumbo langu? Mm. Tena ninini mwana wa nadhiri zangu? Mm. Usiwape wanawake nguvu zako, wala moyo wako usiwape wale waharibuo wafalme.
So it is so clear that women take strength.
Yes.
There is a kingship seed in you.
Yes.
Mbegu ya ufalme inawezekana iko ndani yako. Na anaposema, anapozungumzia ufalme hapa, hazungumzi mtawala wa nchi. No, you can be king in your field.
Yes.
You are a photographer, bro. Sindio? You can be king in that field.
Yes.
Everyone can worship you in that area. You can be the legend in that area. But the Bible says there are women who turns heart. Mzee mmoja aliwahi kuniambia hivi. It's just an advice that I got it from the old man. Okay? And I took it to home. Aliniambia hivi, sometimes you are to marry for the vision, because vision will be part of you for the rest of your life.
Yes.
And then you learn to love your wife as you love your vision. Kubwa sana hiyo, huwezi kuelewa kama mtoto mdogo. Because you cannot tell me, so hizi mzee wangu mimi wa miaka 60 na miaka 70, mzee hivi mzee na miaka 80 ngapi? 80 ngapi sasa hizi? 78. Uniambie bado na yeye yani eti anampenda mama kwa sababu macho yake mazuri mama wangu. Right now they live at their old age. They keep one another. Do you know kuna wazee wa miaka hiyo saa hizi na wana wivu bado? Not because ya issues are ngono au nini. No. Hataki tu kumpoteza mtu ambaye anayatunza maisha yake this finely au peacefully. Verse 10.
Mke mwema ni nani awezaye kumuona?
Mm-hmm.
Maana kima chake chapita kima cha marijani.
Mm-hmm.
Moyo wa mumewe humuamini, wala hata kosa kupata mapato.
Mm-hmm.
Kumtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Utafuta sufu na kitani, ufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Afanana na merikebu za biashara.
Nasikia nasema moyo wa mumewe humuamini, wala hata kosa kupata mapato. Maana yake mapato ya mwanaume yanategemea how much anamuamini mwanamke.
Yes.
Don't marry what you cannot believe. Don't marry what you cannot trust.
Yes.
Yani umaskini umeingia kwenye maisha yako the day you stopped trusting your woman. Ah bro, anawake hawaaminiki. Why did you marry what you don't believe? Oh, you don't believe her with your money, but you believe her with your body on bed. Hai katoshele baha kadia. Ha! Ha! You believe her on bed paka asubuhi kunakucha. And then you don't believe her with your money. Ah, my bro. Something is wrong somewhere. Say, hata kosa kupata.
Kupata.
Trainer. Zaa huyu ajui. Nisikona. Trainer. Ngeo kile namwambia kipindi cha uchumba ni kipindi cha training. Sio cha outing. Trainer, this is how we do the thing. This is how we do the things. I want you to handle this way and this way. Create limitations there. These are where you are, you are ending this. You are not crossing here. This one, I do this with this one. This one, I do this with this one. This one, you are not ending. This one, don't worry about this one because this one ends here and you are ending here. But you, busy sending one another flowers. Every marriage is the source of wealth, and every marriage is the source of poverty.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.